eyi yamde ƴaɓɓore ke mintaji capanɗe tati dande studio kala ngoni kettiniɗon kibaruji moɗo e fulfilde. Min Omar Hammad janganto on dow masinaji, eɗen gondi Ayuba Mustapha. E nder koye kibaruji meɗen ni en kalan e wiide awƴoɓe loreji faaba faaba ɓe gallu ñame hande subana o gori ko gaɗi faddude golle ɓe du calakina ɗow tanade ceede loore kiɗɗeɗen caggal ko nebbam gasual ɓeydano. Min gartanan ɗon e ko secrétaire général syndicat mabɓe fammini. Iwoole mawɓe kamɗen woni ko toɓi hitande hikkande ɗo enda nder leydi meɗen Niger fa saabi bonandaji kewɗi nder sengoji leydi ndi, misali iri ko ley wuro dancandu kengan toɗɗum liɓi cuuɗi kewɗi. Min gartanan on do majjum. Yewtere meɗen pindino hande yatana haala no rewɓe gallure maradi gonno curira e hisinirde ni ɓe guñaw kolera. Kori jam hirtema yerno kalirnoɗe e nder koye kibaruji meɗen hande subaka o woni ko tewteru talkuru mbitendu BTS fuɗɗa nder leydi ndin fuu no foti. Ɗum dunoɓe nimɓe ujunaji mbi'en keme hano ujunaji nayo e keme jeetato e go'o kamɓe woni ko gaɗoyta ndu tewteru nder nokkuje sappo e nayyi ittanaɗe to tewteru ndu watte yaade e fannuji jande ɗen fo. Yeruno ministre kawjiɗo filla janginol jandeji golle ekkintinol jungo famminiri laabi fuu kanɗi hooƴama farto ndenagu ɗu kamƴum e ko watta tawe ndu tewteru waɗiri no woɗiri e no haniri. Caggal nde ceede nebban gasual ɓeydano go'o lewru uttuɗo enda nder leydi meɗen Niger awƴoɓe loreji faaba faaba ɓe du hano ɓeydi ceede loore nokku to hoccene buuɗi lasso e joyɓe gartini ɗum buuɗi lassoji ɗiɗi. Moussa Nobila secrétaire général syndicat mabɓe inditiraɗo 5 bis nani ko fammini Ali Munkale Husseini.
To ceede ko ƴirɗe himɓe sappo e joyi kam ɓeyda nde ni min giɗi min gollidan e ceede kiɗɗe ɗen ñalowma fuu min cama tana keme nayyi lasso wala fa lewru waɗa tana ujune lasso e ujunaji tati e keme nayyi ñalowma fuu ujune tati min kokkata jon en loroyeji ɗin. To gasual on no ƴaadi loota lore ma hokka to ko lore on kando ceede mum koreji mana ni wattako ni yala minen keɓa goɗɗum min bawta tiɗalla no woodi minen gatta daane yaago e horejo leydi nder ko yaawi heɓanamin dabare lawlaw dow saɗarma o gonga ɗum wala e ɗum waɗa ba seɗɗa
vraiment ça ne va pas ça ne va pas.
E dow lawol goto ngoldo ni awƴoɓe ɓe loreji faaba faaba gaɗi faddude golle hande subana o amma lawol pamral naati hakkunde mabɓe e ardiɓe hawsu. Ƴoole mawɗe kamɓen toɓi ley jemma hankin ley wuro dancandu fa ɗum liɓi ko watto cuuɗi capanɗe joyyi de yettore Allah ɗum waɗay fuu mayɗo nder mum amma bononda guineji heɓama. Bandimin Hassan Momini noddi e callalol sunna koye hamani pottuɗo ko o bononda waɗi pamminirɗo hanoni.
Ndiyan toɓuɗan hankin waɗi bononde sanne far julde safuko ndiyan ɗan fuɗɗi ɗan helti kasen ɗan fuɗɗiti cuuɗi ɗin fu cami min bawta limi cuuɗi camuɗin amma de ni hisama ba waɗay no waɗa cuuɗi capanɗe joyi camuɗi. Baka ɗi wuro Gojeyze wuro Ciida kando bononda waɗi ɗon do Wankama kando bononda waɗi dey ton bononda on ɓuri ɗuɗɗe kan woni wuro Gojeyze. Mi he hoore am cuuɗi jeɗɗi kan camaniyan nder ɓaade am ɓaade takkili hede anɗen kando cuuɗi joyi ba joni ndiyan ɗan ɗon naata nder wuro go.
Nder lawol hisinde nimɓe durwididde e jonte pabɓe waɗi ko sigila jeddor alkirlaji gattanaɗi safareji fuɗɗa asawe ƴaɓɓiɗon to enda nder légion EGDS. Dey e lawal ngal jeddol ngol waɗa kenal e janguirɗe lokkol to ko watto sukaɓe lokkoliɓe ujunaji capanɗe joyo e joyo kamɓe woni ko jeddante ɗi arkillaji. Isa Maydanda directeur kawjiɗo filla jandeji nder région on nani ko wiyani se Karim.
Cette distribution va concerner
kendol arkillaji no waɗete nder communeji nayyi Agades, Tirozerin, Dabaga e Tabolot. Kendol arkillaji ɗiɗo no waɗete nder jangirɗe keme tati e capanɗe ɗiɗi e jeenayyi. Ɗum ɗo laabi noon ko hissinta himɓe ñaw paɓɓe ngam ɗuuɗal himɓe ɓe ñaw paɓɓe ɓuri torrugo kan woni sukaɓe famarɓe. Ko min giɗi ni woni arkillaji gattanaɗi safare ɗi laato lawol ko hissinta himɓe ñaw paɓɓe ɓe ɗum walla dow fi jande sukaɓe gomɓe ɗon en no kokkete arkillaji ɗi ɓe garay ɓeɗo no arkillaji maɓɓe no hokkete saro e maɓɓe.
Enko tanto endan de region maradi to rewbe no ken e wadde golleji iri kewdi fule wakati ndungo opori o region du ko andira woni rewbe ngatana golle demal sanne bay ko be tawda chadale harto kebon no kuje golloje kanjum wadi ko biten do enda Rashida Mani Sadatu Abdu Ezara Mazu be ngatana golle demal gamuntude hajeji modon nani ko be bi Sadatu Ibrahim Domaj
Minin ngatta gauri nyebbe giriji e polle kanyumi kondirde hajeji an gan gorko preman tana fa himbe baade mun nyama be ndu konnal ko min ngatta dum ne deba ko natir batuji sakira mudum e joddi dum
kaabe kindengi kaabe kin tsara
ina yin numa dan sabbi
mi dorema gan sukabe am gorko ba an tan wonani mo sai anan ganimo hana gorko fu wodi bawde illa remi fadde amde fu nyami ko remi dum hana jom ba ciede yordugal gauri no heppora worbe go ando debbo anangi no gasannino ektar goto fu ugina didi do remirti
wannan waki ummaka
nyebbe jidaade semin kebide min ciokkabe nenno min etade min gatta safari mudum min desa fa wakati awre wadi min burtina dum min cionna bolle de du min ciokkando min gatta dum botoje botoji botor wotun wayi sonde dum ujunaji nay dun don ni won ko min kontirta hajeji amin hajeji himbe amin
Hawrinde leede duniya sodondirde en dam ko fedde e skutuno woni e hore mun to en dan tilaberi fa yottade sappo e jeetati lewru utu ko watto sukabe ummatore keme njoyo juwaybe de leede no gayi e joyi de leede Afrika kambe ngari fottude e obatu bandi min Habibu Garba Jado fottoy e de hawri tere hebi yawtitide Nana Aishatu Muhammadu gansitado e de hawrinde
C'est la première fois que je participe.
Gollawol woni arande ko garmi to iri hawrin deegidi dum weli kan do sanne ko uri welde kan dera mun pomari e bottari din kam uri beginaade kam. Dani minen bura minen kime joy. Moy funo jogi asetiel mun neman der mun nyaman deeji fere fereji kan watti. Fedde fu wadda ibbe rewben dido kambe ballata defol gol gasa tadjol albacci e ko nandini. Der kala suwal min pukkoto deyno wodi balo e yasin. Idum beginaade kan sanni himbe kawrira ni en moy fu e tarbi amun e jikku mun do ko seedi gonga idum beegini kawral himbe ko watta kimbe kima jew der no kure warre wonno ko beegini sanne
tebi trouver une vie au fait
Empairam Fartoresion Agadez ko wite Tambara nder lamorde leydi Agadez kan woni wakilu rewbe nder nokko dum do rewbe bangere den kan cubatoma gollal makko woni yottinde rewbe bangere den hunde fu ko lamido leydi on wi wodi du wakilu rewbe o don debbo non teddinado nder lamorde den sanne de noy o debbo subirte nder leydi Ayir Tambara Ubeydatu Yakuba nani ko wi Tilla Amatu
mata suna
zaben rewbe kayen supoto Tambara sene be jii mo be jidi on endan sana be jaa to mawdo rew mbi tedo magajia on be kollodo be bi'a minen kay yaa o min cubi lato wakilu amin magajia be to rei on bi o do kojudum nonga je tan cigilo en garon fa mellem nenno be kalete rewbe bangiar be fu hem fu haba anni wara wadda ballaga mudum nyalande melno ngol nange Tambare en beedu kan woni hono bandira makko beto kayen du sey magajia on nela dogariji jahato mabbe halna wabe wi'a nyalante ama famane o endan melle Tambara den non do fudum wadon hawra wuro magajia don sey melungol wadde sey melungol timmi jokay dum wado fijirre fiobe bawdo fi bawdi e jimi fa kanko Tambara kesso o do tire wuro makko kande on kawon ko mello tomo so mellama sana o yamire dun wi'e to handende wuro fufotu e maada sana nado go jewta maadu fama wortete goddo watte nokkuma
sey asabiki ki ala dawata
Jagal dubi jenai ko orgal sogeji leydi Barkan no tawato enda nder leydi Mali gam durwi dide bibe bombe be kenga woni ko sogeji mabbe kedditidi dillo nder leydi Mali dum do andi nore non de tama zor orgal sogeji leydi Barkan wadi wurtinde kenga sappo e joy lero otam kanju wadi nder andi nore dum do ni dum holli leydi France no tokkitito durwamu e durwi dide bibe bombe nder Sahel yeru no andi nore dem wiri dum Nani mbiyan fotere latol bal ko wite Ligue National dun latol bal non ko pelle ngata fa yotade to enda ko burondirol yotade to ko kupu leydi dum. Kanjum wadi ko kebde njama kuden wawa hede kupu embarjari. De dume wadi ngol chendirol Abdur Razak Rafa ardido fedde jewop e latol bal to fedde mena nani ko wisalamat kadiri.
Ligue nationale
fotere latol bal wietende Ligue nationale de pel latoje bal ka en wonko fotot don en ngam batte be dar do ko taybe kebi njama ko yaadu yes natoyde super league ko bur mangu dum endam don enda de pecceta kenani pecce didi feccer fu burdo wawdo endam kam won ko hebto yaadu yeso dum pel didi kedde yaadu yeso dundu kaynde wadante fotere hakkone mu dum en kana won dum dom buurita be tida do fi hon kebo yaadu yeso mabbe dum dum walaade kono coupe ko hokkete wi o hebi kana woni federation on no dara not ko tawe hebani jali don enda seeda dum wona wakkati mun ko de hebo fu ne hokkoto on don kana woni hono coupe mawdo mo leydi on ko mudum no wodi kokkol tama e darde kany e cede
donc ya la coupe les médailles et l'enveloppe.
Jokai sainate e yewtere meden pindinol kolera no nyawno latingu ko saboto dum kam woni nyamde nyamduji goddi e ndiyan tawdadan tundi ngu nyawdu no sabanta kona neddo dogguru e turre fayotade maidem kanji wadi mbi ender hitande dubu jinai didi e no gay e goto enda der region maradi nyaw kolera o bangi der mum de no be rewbe goni e wadde gam hisinde nimbe e ngu nyaw bandi min sadatu ibrahim nani ko wi sumana amad firtan nimbe fulfulde
Etan dum na de noga e go ko watti himbe kemi jerto chapande jerto ton kay won ko nangi nyaw kolerangu enda der mabbe ko nan chapanta te jeego won ko mayi maladi der bangere bagalam do nyangu bur torde sanet mushita hida salmanu o mo famina no wadi ko renti kanko suka mako do fi nyaw kolerangu enda
min anda nyaw koleran gan minen ko kilabal sembe sanne min gatta hunu fu ko waddan tamin tuini famin gada nyaw kolera min lota are amin fa laba Denisu kabe amin no hidi nyamude minen lota juude mabbe e safunde
hajja nana debbo goddo kasen jiar e le bangere bagalande enda no holla en noy won toktiri labi langol denoji neddo e kolera o enda
kingira menashi der bali amin minen buwa minen gatta labal der ko min nyamata fu deni minen gidi min jonga minen mabba fayande den ganta bubi chamu der nema min jabata sukabe amin no dow po no nyama
kasen
sada ibrahim kawno wu damal mudun doni o mo holla en dina woni ko famina e do fi labi den toji neddo e nyaw kolerangu enda
nantikin be kollimin no min mojjinta hoggoji amin min buwa min dufowa min lamna ko e amin e cukabe amin ko min gatta fu min lota juude amin deni cukabe amin soppinake min gatta chafune min lota nabe
o du wita kenani sule amadu mawdo badan tawama domgal bade mun donda o mo yamir sukabe mako tinnoto nata ndiyele tunude de enda
basi gulibo
der beli badidi wuro din miden kada sukabe nadde der mum gande ni suka loto ake ton ko warti watti jungo mun der nyamdu waye nangude nyaw
alsamu shigana
mada hasan habibatu isaka loktoroje debbono no hokkaindo enda kibaru nyaw kolerangu enda no dum gollira ele bangere bagalam gallure maradi
muna maliki no wodi yewtereji pindinol ko min gadante rewbe ben fadde min puddata golle do labal no kuje mabbe garrobe kambe goni der bale kambe do garta to amin wobbe gara eto suka e mabbe wobbe jottitibe na garobe no nyawto do be da helabal ta mahalli
lamgol kanyu en nyamde kulantareje cenide lamnugol nokkurdo jodido endan i labi woni denoji neddo hisina dum nyaw kolera
do woni to kibaruji mede dengal fulfulde tili joni wala fu ko bawde wiide sana jetten wallirbe ko di kibaruji jotti jabbodo mamma ada yamde joyi e mintaji chapade na e jo wadana on ko demgal hausan kore kirtem to jamhirsi
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
so alal habaruji sukabe ummatore yande joyi la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yadu leydi niger